tshela ngisamthole kahle. Wemkhwelo wami ozidla sibeka amathambo, umngami sengishintshela ngisamthole kahle. Mayihambe egcekeni kithi ukhahlela amakhata akhahlela isintsha, ukhahlela kwasane phambi kwakhe. Mayihambe ebaleni ukhahlela kwasane phambi kwakhe. Mayinyatheleza ngakimi ukhahlela kwasane phambi kwakhe. Mayingenekishini ukhwibika ikhuni kujitheka amabhoto awubhekela engasha khona. Mayingenekishini ukhwibika ikhuni kujitheka amabhoto awubhekela engasha khona. Ngabe ngiyakuvezela mkhwe wami lapho engasha khona ngishiswa yisopho. Awungeke ngiqimbe lo mkhwe wami. Ngabe ngiyakuvezela mkhwe wami lapho engasha khona ngishiswa yisopho. Isika lingivumeli unodlame kabe ungathi wazalwa le mpini ifuna kuhlale kushawa impama. Ufuna kuhlale kushawa impama.
Ufunaudlamdlam ukhahlela konke phambi kwakhe.
Namathwane enkukhu kufahlafahla nonina konke kanye.
Ufunaudlamdlam ukhahlela konke phambi kwakhe.
Namatshele enkukhu nonina kufahlafahla konke kanye.
Ufunaudlamdlam ukhahlela konke phambi kwakhe.
Imina wathi umabhuloko omlingani bathaze gqoko nini mamhlongo. Ngumfana kamhala ngiphume ezansi kwamaphumo nenkomo zakhe ithi ngayishiya iphuza manjinjinji umfuleshe ikhawu. Kuthiwa ezinye iphuza phansi kompe mzashi hosha kaze kwasengalela umanzuze obikele umamvelasi. Hamba utshela uma sengwayathatha iy'nyathelo lengekaziyenzeka emzini endoda yakhile. Khwibi leli sojana ngase ngumhlangeze nonolwakhu maqeda ngufaka izinye ngubeke endaweni yakho lokhu. Ngiphezulu kwesikagogo umfishane selukazempondo ndivuyile makhulu ndiphinde namfumane tata umhlekazi ndithetha nawe nje nanguthe chwa phezulu phaya kwendaba zaseqonda. Hlikihla taxini lo muntu ungaphandle ngebheyile umthetho uyavuma. Wemkhwelo wami ozidla sibeka amathambo, umngami sengishintshela ngisamthole kahle. Wemkhwelo wami ozidla sibeka amathambo, umngami sengishintshela ngisamthole kahle. Mayihambe egcekeni kithi ukhahlela amakhata akhahlela isintsha, ukhahlela kwasane phambi kwakhe. Mayingena ekhishini ukhwibika ikhuni kujitheka amabhoto awubhekela engasha khona. Unodlame kabe ungathi wazalwa le mpini ifuna kuhlale kushawa impama. Ufuna kuhlale kushawa impama.
Anobona mashazo
Ngomo zamzisho ukuthi ngindoda
ngashazuke kodumane ubethe mathina mkolodi.
Ngomo zamzisho ukuthi ngindoda
ngashazuke kodumane ubethe mathina mkolodi.
Angicabanganga nawe mkhwe wami asikhulume. Asikhulume mkhwe wami. Angicabanganga nawe mkhwe wami asikhulume. Asikhulume mkhwe wami. Namathwane enkukhu kufahlafahla nonina konke kanye kanye.
Namathwane
enkukhu nonina kufahlafahla konke kanye.